numva ngo abongereza bashaka kuhatuza abongereza mbese bikaba nkuko biri muri za Australia nkuko biri muri za America nkuko biri muri za New Zealand niyo politiki yari mu bongereza niyo mpamvu bashyigikiye bashaka bwake kugira ngo batsinde abirabura biganze noneho bahagire ubutaka kubivuga muri make bahagire mbese ubutaka bwabongereza cyangwa bw'abazungu
nagira ngo hari ibintu akenshi mu kinyarwanda abanyarwanda bavuga ngo ngo barunari ngo nibo bantu baharaniye ubwigenge ngo abaparmehutu uko bo bataharaniye ubwigenge nagira ngo ahangaha nerekane yuko iyo birebye muri make nicyo kintu gishobora kuzaduhuza twese niba abarunari baragiye bavuga ibintu by'ubwigenge bavuga ngo nibo bari mu nzira yo kuba abanyafurika aho bari n'abaparamehutu b'icyo gihe nabo bari mu nzira y'ibyemezo nyine bw'iyo nama ya Manchester urebye bose bari baragiye babikurikirana kuko bavugaga nyine ibintu byo kwishyira kwizana kwitorera abategetsi kuvuga ibibazo by'amasambu n'ibindi MDR Parmehutu icyo gihe yari yagiye cyane cyane muri ibyo bibazo by'uko abantu ukwigenga kutaba ariko ngo nanone mu Rwanda hakomeze yuko bamwe bakomeza gukandagira abandi abantu batareshya
kunzi ba radio ishakwe inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi turabasuhuje tukomeje bya biganiro byacu ku nkundura yo kwibohora kumwirabura ibi biganiro muribuka ko tumaze igihe tubikora iteka abatumire bimena tuba dufite ni bwana Blaise nicyo ribera yandika igitabo kuri iyo nkundura yo kwibohora ko birabura akaba na Dr. Nkiko Nsengimana nawe wagiye asesengura bihagije icyo kibazo ndagira ngo rero mpite mbwira bagenzi banjye bageze muri studio babaramutse mpere kuri bwana Blaise nicyo ribera wasuhuza batwumva
ndabasuhuje abatwumva bose abakurikiranye ibiganiro byacu namwe kandi turi kumwe ndabasuhuje mukomere cyane
Komera, ndagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana nawe usuhuza abatwumva.
Nimwege mpereyeho bavandimwe Musangafura n'icyo ribera ndabashuhuje, shuhuje abarwanashyaka b'ishakwe, shuhuje abakunda ishakwe, shuhuje abanyarwanda, shuhuje abakunda u Rwanda, shuhuje abakunda Afurika mwese, nizeye ko tuza kugirana ikiganiro cyiza murakoze.
Murakoze cyane rero kuba mwitabiriye iki kiganiro ni icya gatandatu tugezeho kuri inkundura kwibohora kw'abirabura twagiye twerekana ukuntu mbese abantu banyuranye bagiye bagerageza guhuriza hamwe abashyigikiye uko kwibohora kw'abirabura benshi bashoboka hagenda haba amanama mpuzamahanga yagiye abera mu bihugu bitandukanye yenda mu ncamake rwose nk'iminota nk'ibiri nka Blaise nicyo ribera yaza kutwibutsa izo nama mpuzamahanga zagiye ziba naho zagiye zibera n'imyaka zabayemo hanyuma akatubwira no ku bantu bimena b'inkomarume twavuze kugeza ubu ngubu muri iki kiganiro noneho tugakomereza kuri kongere ya Manchester ni ukuvuga inama mpuzamahanga yabereye Manchester iyo nama kandi ikaba yari inama ikomeye kuko nyuma yayo nibwo umuyaga wo kwibohora hirya no hino muri Afurika wazamutse aho naho turaza gutanga ingero tunerekana ukuntu wari umusaruro wavuye muri iyo nama mpuzamahanga abere Manchester. Ahubwo ubwo tuzagera ku kibazo nyine cy'ukuntu ubu ngubu kubera iki iryo shyaka ryazimye, kubera iki nta bandi bahaguruka bahaguruka nibakwe ngo barwane iyo nkundura koko umwirabura yibohore nyakwibohora. Ndagira ngo mpijambo bwana Blaise nicyo ribera atwibutse nyine izo nama mpuzamahanga zabaye ryari zabereye hehe, natwibutse zimwe mu nkomarume zikwiye kuzirikanwa muri ibiganiro twakoze, noneho dutera intambwe tugana kuri Kongere ya Manchester.
Ye murakoze cyane, mpereye ku nkomarume nyine zatumye izo kongere zibaho zo gukangurira Abanyafurika kwibohora. Nakwibutsa nyine nka Sylvester Williams ariwe wa mbere wa wateranyije nyine abirabura mu mwaka w'1900 mu kiswe Conference Panafricaine muri iki gihe. Hanyuma iyo Conference Panafricaine niyo yaje guhinduka guhera mu w'1995 niba nibyibuka neza, niyo byaje guhinduka Conference Panafricaine byari biyobowe na Dubois ni kimwe, ubwo nawe akaba nyine ari mu nkomarume zabatangije iyo nkundura yo kwibohora. Sylvester Williams na Dubois muri iyo nkundura bafatanyije na bandi bantu twavuze bitanze rwose cyane mu gutanga ibitekerezo mu guteranya izo nama. Abo twarabavuze ni nka Antenor Firmin, ni nka Benito, ni nka Marcus Garvey duherutse kuvuga. Hagiye hakurikiraho nyine izindi nama za Conference Panafricaine nk'iyarabaye muri 1917 2021 iya nyuma ikaba muri 2029 yaje mbese gufunga izo nama zari zaratangiye mu 1900 hanyuma ubwo nyine kubera iby'intambara z'isi yose izo nama zikaza guhagarara kugeza noneho tugeze kuri iyi nama yabaye muri 1945 tugiye kuvuga mu kanya.
Ngira ngo Dr. Nkiko Nsengimana niba hari icyo yakunganiraho akunganire, hanyuma tubone gukomereza kuri iyo nama mpuzamahanga ya Manchester.
Ntacyo rwose nduva bitwara yabivuze bihagije, kwari ukwibutsa ibyo twagiye tuvuga, yakomeza nta kibazo.
Ubwo rero twakomerezaho bwana Blaise nicyo ribera yarageze.
Kuri kongere rero yabaye yabereye Manchester muri 1945 mu kwezi kwa cumi, yabaye kongere ikomeye cyane kuko yabaye ibyo bita mu gifaransa tourna, ni ukuvuga ko yaje ihindura ibintu byinshi ku zindi nama zayibanjirije. Ubushize mukuru wacu n'umuvandimwe Nkiko yavuze mbese umwuka yabayemo cyane cyane kubirebana n'intambara yari yashojwe kuri Ethiopia ntabwo mbigarukaho. Akantu nakongeraho gusa, umuntu yakongera kuri uwo mwuka w'icyo gihe nukibutsa ko ubwo twari no mu bihe nyine intambara y'isi irangiye, kandi iyo ntambara y'isi yaratsinzwe na URSS. Mu by'ukuri intambara ya kabiri y'isi yose burya yatsinzwe na URSS, ndetse turaza haraho tuza kubona ko muri uwo mwaka wa 45 hari inama yabereye Yalta iteranyije ihuriwemo nabo bitaga les trois grands, ni ukuvuga Churchill na perezida wa URSS na perezida wa États-Unis nibo bonyine bahuye iki gihe yari Roosevelt Ubufaransa ntabwo bwatumiwemo. Umva ngo Ubufaransa ntabwo bwigeze butsinda intambara ya kabiri y'isi yose, ntabwo buri mu bihugu byatsinze intambara y'isi yose, kuko Ubufaransa butagira birabura ntabwo bwari gutsinda intambara y'isi yose.
Nagira nkunganire gatoya, nemera ko n'ubundi Abafaransa ntabwo bakingirira intambara ya kabiri y'isi, kubera ko Ubufaransa Abadage barabufashe hari igihe babumaranye, noneho bigira ubwo ndetse Abafaransa bamwe bari barasigaye mu gihugu ba Petain, ndibaza ba Marshal Petain bayoboka, De Gaulle aza guhamagara ati dutabare igihugu tujye kubohora igihugu cyacu, ariko mu by'ukuri abatsinze intambara banatumye ibintu bihinduka ni Abanyamerika n'Abarusiya n'Abongereza, naho ibihugu byo mu Burayi bindi Burayi bwo hagati cyane cyane ubwo navuga nyine nk'Ubufaransa, Ubufaransa bwarakarima k'Abadage bari barahafashe. Ntabwo rero ntabwo yego bishimanye n'abandi kuko barabohowe mu by'ukuri, babohowe n'izo ngabo zaturutse hirya no hino, ariko bo bari imbohe nyine bari barafashwe.
Ubwo rero ni muri no muri icyo gihe nyine hariho uburyo bwo gushyiraho ONU yagombaga gusimbura SDN, la Société des Nations. Hari no muri ibyo bihe ibihugu bimwe byo muri Aziya nka Vietnam byari bimaze kuvuga ko byibohoye. Ho Chi Minh wo muri Vietnam yari amaze rwose kwibohora ku Bafaransa, avuze ko igihugu cye kigenze. Ubwo rero ni nabwo nyine harimo n'iyo ntambara nyine ya Ethiopia. Mbese ni muri uwo mwuka, ubwo ni muri icyo gihe nyine ni muri uwo mwuka iyo nama ya Manchester yateguwemo inaberamo. Mu guterana kwayo rero, mbese byaje kuba kuri initiative y'uwitwa George Padmore. Ni ukuvuga ngo niwe mbese wishyizeho uwo muzigo wo kuyitumira, wo kuyitegura, mbese ubwo ngubwo mbese aba ari nkawe uyifashe ufashe responsabilité yuko ibaho. Mbese icyo gihe uko byagenze ni uko mu kwezi kwa kabiri 2045 nibwo nyine babandi twavuze ko bitwaga les trois grands, nuvuga Churchill, Staline na Roosevelt bahuriye i Yalta bashaka gushyiraho icyo bitaga muri icyo gihe le nouvel ordre mondial. Mbese umuntu yabyita mu Kinyarwanda uburyo bushya bwo kuyobora isi,
cyangwa se umuntu ashobora no kubyita guha isi icyerekezo gishya,
ikindi icyerekezo gishya. Mbese ubwo kandi ni muri icyo gihe kimwe i Londres hari habereye indi nama yari igamije gushyiraho icyo bitaga Federation Syndicale Mondiale, ndetse kuki umuntu yakwita urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi bisi yose. nibwo rero icyo gihe uwitwa George Padmore nubundi wari usanzwe ari umuntu wari waritangiye ibintu by'ubusendikalisme yaje kumenya nyine ko iyo nama iriho i Londres kandi ko yatumijwemo abantu benshi bavuye muri za koloni noneho arabegera arabiyegereza abumvisha ko bakwiye kuzongera guhura mu mezi ari imbere i Manchester ariko bagahura mu rwego rwa Congrès panafricain nk'uko zari zisanzwe zibaho uwo George Padmore rero yarinde reka tumuvugeho nk'amagambo nk'abiri Padmore n'umwe mbese yavukiye muri Trinidad ni kimwe mu kirwa cy'Abongereza numva n'ubu kikiri rwose kikiri mu maboko y'Abongereza kiyoboka umwamikazi nk'umutware wacyo niho rero yize amashuri abanza n'ayisumbuye arangije amashuri yisumbuye yakoze mu bunyamakuru hanyuma aza kubona buruse yo kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kwiga iby'ubuganga ndetse n'iby'amategeko muri za universite za Fisk na Harvard izi universite zombi zikaba zizwi nka universite z'abirabu aha ngaha muri za universite yahahuriye na n'umunyanigeria witwa izina rye ko ndyibagibera nindyibuka ndaribabwira hanyuma hamwe n'uwo mwirabura n'uwo munyanigeria bahahuriye bashaka gushinga ishyirahamwe ry'Abanyafurika ry'abanyeshuri b'Abanyafurika ariko ntabwo mbese byaje gukunda baje kubireka ubwo ngubwo yikomereza mu ubuzima bwe bwo guharanira mbese uburenganzira bw'abirabura yaje muri icyo gihe ubwo nibwo yaje no kwinjira mu ishyaka ry'abakomuniste bo muri Amerika murazi ko icyo gihe byari ibintu bikomeye muri Amerika kuba umukomuniste ariko ntibyamubujije kuba umurwanashyaka w'iryo shyaka ku buryo byageze aho umuyobozi w'iryo shyaka muri Amerika yaje kumwohereza kurihagararira mu ntuza mu mashyirahamwe muri international yari yateguwe na ntuza na Kominterne sinzi uko umuntu yabivuga mu Kinyarwanda Kominterne byari ibintu by'Abarusiya ajya kurihagararirayo ku buryo mu Burusiya ahageze nta nubwo yongeye kugaruka muri Amerika wa munyanigeriya bahuye izina rye riraje n'uriya witwaga Nnamdi Azikiwe n'umwe mu barwanashyaka ba mbere rwose b'ubwigenge bwa ntuza bwa Nigeria kuko mbese Padmore ageze muri ziriya za universite zo muri Amerika yahahuriye n'uwo Namdin Azikiwe wo muri Nigeria birumvikana ko baganiriye cyane ku buzima bw'abanyafurika n'iki mbese niho yatangiye kuba umu panafricaniste wuzuye hagati aho ngaho yari yaranasomye ibitabo bya Garvey yarasomye ibitabo bya Dubois ku buryo rero ibyo byamuteye nk'uko navugaga mu kanya gushaka gushinga ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abanyafurika mu mwaka w'1927 hamwe n'uwo nyine Namdi Azikiwe cyakora ntabwo baje kubigeraho sinzi impamvu zabiteye muri 1929 nibwo nk'uko navugaga mu kanya yoherejwe nabwo muri nibwo ya yinjiye mu ishyaka ry'abakomunisiti bo muri Amerika noneho mu mpera za 1929 yoherezwa kuri hagararira muri i Moscou ibyo muri ibyo bitaga troisième international cyangwa communitaire ubwo ni ibintu by'abakomunisiti nyine byo muri byo mu URSS y'icyo gihe ubwo agezeyo ntabwo yongeye kugaruka yongeye gukandagiza ibirenge ku mugabane wa Amerika ubwo mbese yahise anaba directeur wa biro wa wibyo ukitwaga bureau nègre du communitaire ariko ibiro bye abishyira i Hamburg muri 1939 aza no kuyobora direction yikitwaga comité international des syndicats de travailleurs noirs mbese ubwo yarazamutse mu ntera yaje rero gukoresha ihambu muri icyo gihe icyo yise Congrès des travailleurs noirs ndetse anashinga ikinyamakuru yise the Negro Worker muri 1933 muri mu 1933 kubera ko hagati aho ngaho yaje kubera ibibazo bya nazisimu byarimo kuzamuka kandi urumva yarari mu Budage i Hamburg yaje kwirukanwa bamujyana i Londres muri 1934 yaje kunenga uburyo Moscou kandi bari abantu b'abakomuniste batamaganaga ubukoloni bw'Abongereza n'Abafaransa abinenze bahita bamwirukana muntuza muri za nzego zose nyine yayoboraga muri communitaire ubwo rero mbese ubwo abaye igicibwa ubwo nibwo muri 1934 aho yari yibereye i Londres noneho yatangiye mbese ku gushaka uburyo yakoruganiza yahuza inkundura y'abakozi bo muri za koloni mbese kugira ngo abafashe kurwanira uburenganzira bwabo ni muri uwo mwaka rero 1934 yaje guhura n'uwitwa James uwo James akaba yari Cyril James akaba yari mbese inshuti ye yo mu bwana bari bariganye bakiri batoya cyane. Hagati ho Padmore, George Padmore ntabwo ari yo mazina ye, ni amazina mbese ya yiyitiriye ku buryo mbese uriya James yari asanzwe azi Padmore mu madiskuru mu byo yasomaga, ariko atazi ko ari ya nshuti ye yo mu bwana. Ku buryo rero baje guhura mbese bombi bagatangara. Ubwo ngubwo bamaze guhura ubwo hagati aho ngaho uriya Cyril James yanditse ibitabo bibiri by'ingenzi, kimwe muri byo mfite, ikindi ntabwo ngifite. Rwose nahamagarira abatwumva kuzagisoma, ni cyitwa Black Jacobins, Les Jacobins Noirs. Mbese ni igitabo avugamo amateka ya Haiti, ni igitabo cy'ingenzi rwose abatwumva bashobora gushakisha bakaba bagisoma. Ubwo rero hagati aho ngaho kubera ya ntambara twa nkiko yavuze ya yari Haiti, Ethiopia yari yarashinzweho, James yari yarashinze noneho ishyirahamwe yari yarize International African Friends of Abyssinia, bituma na Padmore noneho ayinjiramo. Ku buryo byaje no gutuma hagati ya mirongo y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu na mirongo ine na gatanu, Padmore n'uyu James n'uwitwa Wallace Johnson alias Makonnen, uwitwa Peter Milliard na Jomo Kenyatta baza kwishyira mu kantu k'agatsiko ko kushaka rwose kurengera no kuvugira Ethiopia. Nguwo James Padmore waje kuorganiza nyine iriya nama yo ya Manchester yo muri 1945. Ubwo rero bwa twabonye ko mu kwezi kwa kabiri Padmore ya nyine yegereye ba bantu bari baje muri ya nama yagombaga gushyiraho icyagombaga kwitwa Federation Syndicale Mondiale, akabasaba ko bazongera guhurira i Manchester mu mezi ari imbere. Mbese icyifuzo cye rwose baragishimye cyane, baracyumva ndetse baracyemera, ku buryo abaderege bose bari baje babirabura cyane cyane bari baje muri iyo nama bagitaha bose mbese bahise rwose basubiza ko bazabizamo nta kibazo. Ni muri urwo rwego nk'abaderege bari baje bahagarariye icyitwaga Pan African Federation n'icyitwa League of Colored People n'icyitwa West African Students Union n'icyitwaga Negro Welfare Center of London, bakimara kuva muri iyo nama bahise donc bakimara kugira iwabo bahise bandika inyandiko igomba kuzagezwa muri conference ya Francisco iri yagombaga gushinga ONU. Iyo nyandiko yinjiraga mu rwo rwego rw'iyo nama Padmore yari yatumije. Iyo nyandiko nyine yashyizweho umukono n'amashyirahamwe arenga 30 y'abirabura bo muri Amerika, bo muri Afurika, n'abo muri mu Bwongereza. na rimwe ry'Ufaransa cyangwa mu birwa by'Ufaransa cyangwa mu bukoni bw'Ufaransa ryari ririmo kubera impamvu twabonye ubushize iyo nyandiko ndetse ishingwa Dubois cyangwa Du Bois kuzahigeza imbere ya ONU ndetse akaba yahavugira n'ikibazo cy'ubukoroni. Tugitangira twavuze ko iyi nama yo 45 yabaye nka turuna nkuko babivuga mu Gifaransa. Yabaye turuna koko kubera ko na Du Bois cyangwa Dubois na ubwe twabonye ubushize ko ibitekerezo bye byabogamiraga cyane cyane ku bazungu. Ariko muri iki gihe cy'inama ibitekerezo bye byari byarahindutse ku buryo ndetse n'iyi nama ari we wayiyoboye afatanyije n'uwahoze ari umudamu wa Michael Garvey, kandi tuzi ko baziranaga nk'imbwa n'injangwe. Nkibutsa ko icyo gihe muri 45 Michael Garvey yari amaze hafi imyaka 5 yaritabye inama. Ubwo rero ubwo nyine Dubois yari ashinzwe kuzageza iyo nyandiko imbere y'iyi conference yagombaga kubera San Francisco, ndetse akahavugira nyine n'ijambo ku birebana n'ubukoroni. Ubwo ngubwo hagati aho kandi hari amanama yagiye akomeza cyane cyane hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani. Amanama yagiye akomeza muri amashyirahamwe yose twabonye y'abirabura hirya no hino yo kunoza nyine ya kongere yagombaga kuba muri 49 ndetse no kunoza ibizigwamo n'ibizavugirwamo. Nko ku murongo w'ibigomba kwigwa nko ku byavuzwe n'uwitwaga Seki Kobina ukomoka muri Ghana wari wayoboraga ishyirahamwe ryitwa Gold Coast Aborigines Right Protection Society, umuntu yavuga ko ari Société de Protection des droits des aborigènes de la Gold Coast Ghana y'ubu ngubu. Mbese niryo shyirahamwe ryari rikomeye muri icyo gihe ryaharaniraga uburenganzira bw'icyitwa Ghana cy'ubu ngubu. Icyo gihe yahaye ubutumwa bugomba kuzavugwa muri iyo nama yo 45 uwitwa Ashi Nikoi wari Londres, kandi akaba agomba kuba yungirijwe na Nkrumah. Nuvuga uwo Nikoi na Nkrumah nibo bagomba guhagararira urwo iryo shyirahamwe ryahaniraga uburenganzira bw'abantu bo muri Ghana. Yabahaye amabwiriza akurikira. Yababwiye ati muri iyo nama hagomba kuvugwamo yuko mbere yuko Abongereza batera Afrika, Afrika yari igengaga, yari ifite ubushobozi bwose, yari iyoboraga, nta kibazo yari ifite. Ubuyobozi bwa Afrika bwari bufite umurongo bugenderaho, mbese udafite icyo wakwifuza ku buyobozi bw'abakoloni bazanye ku buryo nta mpamvu yuko ubuyobozi bw'abanyafurika cyangwa bwo muri Ghana bwagira icyo bwigana kuba kubongereza ko icya gatatu ko demokarasi ntabwo ari umwihariko cyangwa igihangano cy'abongereza ko abanyafurika n'ubundi bari basanganywe ireme rya demokarasi ryabo kandi ribabereye ko rero ntabwo imiyoborere y'Abongereza muri ubwo ni icya kane muri Gold Coast ntabwo ari icyitegererezo cyangwa urugero abantu bo muri Gold Coast ubwabo bashobora gushingiraho biyobora cyane cyane ko ari nk'ibintu by'umuderi Abongereza bazanye ariko bigashyirwa mu bikorwa bya n'abanyinigeria donc byumvikana ko mu rwego rwo gutera amacakubiri hagati y'abanyafurika Abongereza bari barazanye abanigeria guha imirimo muri Gold Coast mu gihe abo muri Gold Coast nta kazi bafite ibyo nabyo tuzabisanga no muri za kolonize b'Abafaransa aho wasangaga nk'hariya muri Afrika y'Uburengerazuba yose hariya muri za Senegal muri za Ghana muri za Côte d'Ivoire muri za Togo za Mali mbese muri kolonize b'Abafaransa zose wasangaga abantu benshi bayobora ari abantu bavuye muri za Benin kandi kubera nyine ubwo burere bahawe bwo kumva ko bari hafi y'abakoloni ugasanga barasuzugura bene wabo bo muri babasangwa butaka basanze muri ibyo bihugu no muri Gold Coast rero nuko byari bimeze ku buryo rero uyu Kobina yasabye ko abagiye abamuhagarariye muri ya kongere babyibutsa babivuga ku mugaragaro bikamenyekana ubwo rero n'ayandi mashyirahamwe nayo hari amagambo akomeye cyane yagiye avugwa mbese asa nayo rwose kwihenura kuba koloni kandi yumvikanisha ko bakeneye Afrika ikeneye kwikukira nk'uko abarundi babivuga mbese ubwo rero niyo mpamvu muri iyo kongere hatowemo ibintu by'intuza ibintu bya imyanzuro yavuyemo yabaye imyanzuro ikomeye itari isanzwe itaravugwaga muri za kongere zayibanjirije muri za kongere zayibanjirije wasangaga abantu bavuga basa naho ba bigengesereye mbese icyo bashaka ari uko abakoloni badohora muri kongere ya 45 ho rero barihenuye rwose baravuga bati turashaka ubwigenge nta kindi iyo kongere rero
nagira ngo yenda ube atakuka Dr. Nkiko Nsengimana kunganire noneho ukomeze mu kanya
okay
urakoze nicyo ribera ibintu uvuze by'iyo kongere ukuntu yabaye nyine kongere ya Manchester yabaye mu kwezi kwa cumi muri 45 yayobowe kuko yateguwe yoborwa koko na Padmore George ariko nyine mu byicyubahiro koko Dubois na Ami Ashford Gave nibo bari bayoboye yerekana akazi yakoze gakomeye George Padmore kugira ngo uriya Dubois yongere ashobore kongera kuvugana na n'uriya Ami Ashford Gave yahoze nyine yari umugore wa Gave. Ikintu navugamo kindi yenda nuko nuvuga muvuze uriya Thomas Griffith nawe yagizemo uruhare rukomeye uriya witaga wari warahinduye izina akitwa Makonene wo muri Guyane nawe ari mu bantu kuko bagize uruhare rukomeye mu gutegura iyo nama uriya Thomas wa Makonene na nyango nibutse yuko bari bamaze kumwirukana Denmark yari imaze kumwirukana aho yari amaze noneho aza mu Bwongereza abanza kujya muri Etats Unis noneho aza no mu Bwongereza kubera iki bamwirukanye nyine twavugaga ya ntambara yo muri Ethiopia niwe wahishuriye Abanyafurika yuko igihugu cya Denmark ariko cyari cyaragurishije Ubutaliyani bya byuka byica abantu rwose ubwo amaze kubivuga rero amaze kubihishurira abantu igihugu cya Denmark kiramwirukana nyine bwo ahungiraho mu Bwongereza nk'uko aromaze kubivuga ibyemezo kuko iriya Kongere ni Kongere ikomeye cyane kuko bafashe ibyemezo magambo makenda navuge nti bafashe ibyemezo bikomeye kuko kubirebana na koloni za Afurika za Antille bafashe ibyemezo ku busugire nyine nk'ubwa Ethiopia, Liberia, Haiti, Afurika y'Epfo na Namibia. None ubwo Kongere rwose yatse ko ibwire biriya bihugu by'abakoloni yuko ishaka ko Abanyafurika bahabwa uburenganzira bwa politiki busesuye. Kandi ko amategeko areba amasambu aseswa kandi bagashaka ko ya sharitu bavuze ya Atlantique Nord ya indi bari yabaye yuko nayo igera no kubirabura bose nabo nk'uko iyo sharitu yavugaga kwishyira kwizana kuvuga ibitekerezo byawe nta gutangirwa kuyoboka Imana ushaka guhugurwa muri politiki kwigenga ku mutungo no mu mibereho bavuze ko ukwihangana kw'abirabura tukwihangana kwacu no kudakoresha imbunda bagakomeza gushyira imbere amahoro n'ubwumvikane bati ntimuzabyite yuko ari uko twatezutswe ku gushaka kwacu gukomeye kw'Afurika n'abirabura bava mu bukoloni n'ibindi bati kandi bibaye ngombwa kuko aho bakoze kuko deklarasiyo ikomeye bati bibaye ngombwa na tuzafata intwaro kugira ngo tubone ubwigenge Afurika ibone ubwigenge abirabura bigenge bibaye na ngombwa bakaba babupfira nyine ubwo murumva ko bashakaga yuko muri ibyo byemezo kuko bikomeye nuko abirabura bigenga muri politiki ku mutungo kandi bakaharanira kwiga bihagije kugira umutungo n'ibindi ariko nanone bakavuga yuko ibihugu abayobozi badashobora kwikubira umutungo ku ndonge nke gusa z'umuntu ku giti cye bafashe rero rwose ibintu ibyemezo bikomeye cyane ahanagira ngo hari ibintu akenshi mu Kinyarwanda abanyarwanda bavuga ngo ngo barunari ngo nibo bantu baharaniye ubwigenge ngo abaparmehutu uko bigenge ko bo bataharanira ubwigenge nagira ngo hangaho nerekane yuko iyo birebye muri make nicyo kintu gishobora kuzaduhuza twese niba abarunare baragiye bavuga ibintu by'ubwigenge bavuga ngo nibo bari mu nzira yo kuba abanyafurika aho bari n'abaparamehutu b'icyo gihe nabo bari mu nzira y'ibyemezo nyine bw'iyo nama ya Manchester urebye bose bari baragiye babikurikirana kuko bavugaga nyine ibintu byo kwishyira kwizana kwitorera abategetsi kuvuga ibibazo by'amasambu n'ibindi Parmehutu icyo gihe yari yagiye cyane cyane muri ibyo bibazo by'uko abantu ukwigenga kutaba ariko ngo nanone mu Rwanda hakomeze yuko bamwe bakomeza gukandagira abandi abantu batareshya aho rero abantu nibubona ko rimwe na rimwe bari propagandi abantu bose baganiriye babona yuko ari bamwe ari n'abandi buri wese yafashe igice abona gikomeye yarabakuye muri zo za declaration nyine muri ibyo byemezo by'iyo nama ya Manchester
aho nagira ngo yena nkunganire gatoya tubirebe mu by'iwacu cyane cyane nk'ibyo warutanzeho urugero bya Runari na MDR Parmehutu mu byo baharaniraga muri kiriya gihe birumvikana ko Runari cyo yashakaga kubera ko yari ifite imbaraga mu by'ukuri z'ubutegetsi bwari buhari ubutegetsi bwa cyami ubutegetsi bwari bumaze imyaka irenga 400 nk'uko twabivuze mu bindi biganiro byahize noneho yigasanga umukoroni nagenda izirangiriza ikibazo kuko izatunganya ibibazo mbese ikoresheje imbaraga yari ifite kandi koko ni imbaraga Runari yatangiye kuzigaragaza kuzikoresha muri icyo gihe cya za 59 ku buryo rero Runari yifuza ko umukoroni agenda ku kanya ikirangiriza ibibazo mu gihugu mu gihe abaharaniraga ko ibintu bihinduka burundu mu gihugu bavugaga bati abandi bavuga bati icyo dukeneye cyane hano ni ukureshya kangana tukagira uburenganzira bumwe mu gihugu tugasangira ibintu by'igihugu naho ubundi kuvuga gusa ngo twihutire mu bwigenge byatuma icyo duharanira gicikira ntikigerweho ndumva wari wabivuze ariko nayo nange mbitsindagire
urakoze cyane ubwo rero ubwo mu magambo make nyine kongere ya Manchester nk'uko mwabivuze mwembi musanga furana n'icyo ribera kuko ni n'amahindura akomeye kuri za kongere zose za mbere kuko nk'uko kuko twagiye tubyerekana kongere zose za mbere n'abantu bari bafite ubushobozi nibyo bafite ubushobozi bwo gutekereza ariko urebye ibyo bitekerezo bidashobora kugera ku baturage kongere ya Manchester ikintu gikomeye cyayo ni uko yajwemo n'abantu b'abarwana shyaka bafite uburyo n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo baharanira baza ari abantu bashaka kujya muri politiki iwabo kuyiharanira kuza mu bakozi kugira ngo bagire ubwigenge bwo nk'abakozi nabo babone uburenganzira ndetse n'ubwo kuvuga yuko bavuga bati niba akazi katagenda neza rwose natwe dushobora rwose kwivumbura ni ikintu rero gikomeye cyane kuko abantu baje bavuye muri Afurika bari abantu bashobora gushyira mu bikorwa ibyo baharanira kugira ngo kwishyira kwizana ukwiyobora ubwigenge ndumva nibwo abantu nyine bamugani nka Jomo Kenyatta wari umaze imyaka 15 mu Bwongereza ndumva twarigeze kubivuga nibwo yatashye iwabo muri Kenya ajya ku isonga rya Kenya African Union mu muziko yaje gufungurwa nyuma nyine nyine akajya rwose ku isonga ryo guharanira ubwigenge bwa Kenya akazaba na perezida wayo wa mbere undi twavuga yinda tuza umuntu azamuvuga mu bindi biganiro niba hari byo tuzakora bibaye ngombwa nuwitwa Kwame Nkrumah uriya nawe yarahari nkuko nicyo ribera bibuze yarafite nubwo butumwa bwo bw'imiryango ya gakondo yo muri Ghana yabugejejeho ariko kuvugo yahise we rwose yu afata arataha afata ya mbere e aha ishusho panafricanisme kuko Nkrumah yavugaga yuko ubwigenge bwa Afurika atari ubw'igihugu kimwe ari ibihugu nangwa biri mu karere kamwe kugira ngo Afurika yose ishobore yose kwigenga muri make rero muri ibyo byemezo nashakaga kuvuga nibyo ku bintu byagezweho n'iyo Congress ya Manchester nabayenda nabangarukiyeho ngaho kugira ngo niba hari ibindi bitekerezo namwe munyunganire murakoze
nagira ngo Bwana Blaise nicyo rebere ukomereze nawe aho warugeze
murakoze nkiko amaze kuvuga byinshi mu by'ukuri nagombaga mbese kurangirizaho gusuzurizaho kuri Congrès panafricain ya Manchester byinshi rwose yabinyuzemo icyo nakongeraho nuko yari Congrès rwose ikomeye cyane kubera ko yahuje abadelege barenga 200 urumva ko abo bose mbese bari bahagarariye nyine amashyirahamwe urumva amashyirahamwe arenga 200 ni menshi cyane yose avuye muri Afurika no muri za Karayibi
ariko ndumva bari bakiyengereranije n'abagiye baza muri za Congrès zindi zabanje kuko
oya arumva delegation
bavuze
muri Afurika
oya hano baravuga
mu delegation 5000
ariko hano baravuga delegation hano haravugwa delegation bivuga ko delegation imwe yashobora kuzamo nk'abantu 10 50 ijana ibintu nk'ibyo
yego
ntabwo rero bari abantu ntabwo bari bakeye nkuko nyiko abivuze muri zo mu myanzuro iyo nama yafashe mbese akaba harafashwe mbese ibihugu byose by'abanyafurika n'abirabura no kuvuga byaba ibyo muri mu bihugu byo muri za Antille Haiti Ethiopia Afrika y'Epfo Namibia mbese urumva ibi ni bihugu mbese bashyiraga ku ruhande bitavangwaga n'ibibazo bya Afurika no kuvuga ngo byari bifite mbese statut yihariye ibibazo byabo byaravuzwe muri iyo byafashweho imyanzuro nabyo wongeyeho nyine na Afurika yose iyo myanzuro nyine ikaba ari uko nk'uko nyiko yabivuze hagomba kubaho ibyo bihugu bigomba kubamo mbese ubwisanzure n'uburenganzira muri politiki mu birebana n'imicungire y'ubutaka mbese muri make n'ubwigenge ikindi cyasabwe nuko imyanzuro yari yafatiwe muri ya nama ya Yalta hari amahame yari yafatiwemo cyane cyane amahame areberamo arebana na umuntu yavuga ngo kimugira Rwanda liberté d'expression mu kwishyura ukwizana mu
kuvuga no uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka
ashaka mu bitekerezo mu ma mu ma yobukamana mu ma muntu za mu mutekano w'ibintu n'abantu uko urumva iriya nama ya leta ikintu yashaka gushyiraho cy'ingenzi nuko mbese habaho ubucuruzi hagati y'ibihugu byagize byatsinze intambara mbese habaho ubwisanzure busesuye mu bucuruzi numva ko abashoramari batagomba guhungabanywa mu mutekano wabo ngo ibintu byabo bifatirwe inganda zabo zibe zafatirwa ibintu nk'ibyo ibyo bintu rero conference iriya Congrès panafricain yashakaga ko nabyo biba ku banyafurika no ku bihugu bindi by'abirabura nka za Haiti no mu bihugu byo muri za Caraïbes bakanasaba nyine yuko ibihugu nyine bikoronijwe byose byigenga bikagira ubwisanzure nk'uko nyiko yabivuze mu gutegura uko bubyumva uburezi bwabwo bwaba uburezi mu myigishirize muri politiki mu igenamigambi n'ubukungu imibereho myiza y'abaturage mbese bara ibyo byose ni ibintu rwose birebana n'ubwigenge ndetse ubusugi n'ubusugire busesuye bw'ibyo bihugu ikindi umuntu yavuga nuko iyo nama yashojwe n'inyandiko yiswe Déclaration aux puissances coloniales muri iyo nyandiko niyo bavugagamo ijambo rikomeye cyane nk'uko yavuze mu kanya ko kuba abirabura bakomeje kwihangana bagakomeza kuba abantu b'abanyamahoro bitavuga ko badashikamye ku burenganzira bwabo bwo kwibohora ubukoloni ko rero bibaye ngombwa n'ingufu zizakoreshwa kugira ngo nyine bagere kuri ubwo burenganzira bwabo urumva ni ijambo rikomeye cyane muri icyo gihe cy'ubukoloni aho rwose bemeza beruye ko nibiba ngombwa ingufu zizakoreshwa kugira ngo bibohore mbese urumva ko iyi kongere rwose yerekanye ko abirabura biteguye rwose kwibohora kuko ni kongere mbese bahinduye umuvuno nk'uko bivugwa rwose bahinduye imitekerereze urabona ko ibyavugwaga muri iyo kongere ntaho byari bigihuriye n'ibyavugwaga muri za kongere zari zarayibanjirije kuko nibwo bwa mbere rwose bari bavuze nyine iby'ubwigenge kandi byaba ngombwa bakabikoresha bagakoresha ingufu kugira ngo babigereho
igihe twihaye ikiruhu kiraturangirana nagira ngo uko bitubangura tugana ku musozo uburyo rwose nko mu gihe cy'umunota umwe uba upfundikiye aho ngaho
ni muri urwo rwego rero nyine rwo bavuze muri nyandiko bavuga bati rwose abantu bose abaderege bose baje muri iyi nama inzira y'amahoro rwose turayemera nta kibazo batariko niba abazungu bakomeje gushaka kuyobora isi yose inyoko muntu yose kuyobora ku gahato ubwo abirabura nabo bafite uburenganzira bagomba kwitabaza ingufu nk'intwaro ya nyuma yo kugira ngo bisubize ubusugire bwabo, uburenganzira bwabo n'ubundi bahoranye bakabwamburwa nyine na bagashaka buhake. Indi nyandiko bakoze, kuko bakoze inyandiko ebyiri, hari iyo nyandiko bakoze nyine déclaration aux puissances du monde, bakoze n'indi nyandiko bise déclaration au peuple colonisé,
n'ubutumwa bugenewe abaturage bari mu bukoloni,
bari mu bukoloni. Yo muri iyo nyandiko nyine baba babahamagariraga kwibohora bampatsa ibihugu nagashaka buhake mu nzego zose, haba muri politiki, haba mu rwego rw'ubukungu, haba mu rwego rw'uburezi, mbese bakarwana inkundura yo kwibohora mu nzego zose.
Ni gute bahindukiye bagashyigikira bagashaka buhake muri Afurika y'Epfo, kuko kandi wasangaga ibihugu by'abazungu byose bisa naho bibyumvikanaho mu gukinagaza birabura bo muri Afurika y'Epfo?
Kubera ko bagashaka buhake bo muri Afurika y'Epfo, muri za Zimbabwe, ibyo bitaga Rhodesia, ndetse no muri za Kenya, hariho politike yitwa politique de peuplement, nuvuga ngo Abongereza bashaka kuhatuza Abongereza, mbese bikaba nkuko biri muri za Australia, nkuko biri muri za Amerika, nkuko biri muri za New Zealand. Niyo politiki yari mu Bongereza, niyo mpamvu bashyigikiye bagashaka buhake kugira ngo batsinde abirabura biganze, noneho bahagire ubutaka, kubivuga muri make bahagire mbese ubutaka bw'Abongereza cyangwa bw'abazungu, nubwo hagati aho ngaho wenda barwana bakigenga bakabahagira mbese ubutaka bw'abazungu. Icyo nashaka kubera ko ubikomajeho, icyo navuga nuko iyo gahunda itigeze ivaho, n'uyu munsi ikiriho, igaragara mu gitabo Anglo-American Establishment, cyerekana ukuntu iyo gahunda yo gushaka kugira Afurika kuva muri Afurika y'Amajyepfo kugera i Cairo mu Misiri, kuhagira zone de peuplement y'iyo nyine Anglo-American Establishment, n'ubu iyo gahunda ikiriho, ku buryo na zira ntambara zose ziba muri za Sudani, ziba muri za Central Africa, ziba mu Rwanda, ibyo byose biri muri iyo gahunda. Donc abantu bafite amatsiko bazashakisha icyo gitabo.
Ni igitabo cyanditswe na Carol Quigley.
Professeur Carol Quigley. Ni igitabo cy'ingenzi cyane, twagombye gusoma twese tukumva intuza imikino turimo, ariko twebwe turi inka zikinishwa. Kubera ko
nagira ngo rero rwose noneho usoze kandi usezere kuba guteza amatwi, kubera ko ndagira ngo na Dr. Nkiko Nsengimana nawe afata ijambo rya nyuma risoza kino kiganiro. Nagira ngo wowe uhita usoza noneho ubu ngubu, kandi uhereye nda wakongera ukatwibutsa igitabo cyawe twavuze mu biganiro twatangiriyeho kera, ukakitwibutsa kugira ngo wenda ababa batangiye kumva bino biganiro bahereye kuri iki ngiki, nibura abazagira amatsiko yo kongwa icyo gitabo bakimenye babe bagishaka.
Igitabo ni nous les nègres, le récit africain contre le récit néocolonial pour la renaissance africaine, cyasohotse mu 2014
mu 2014
kwa munzu yitwa Dagan kuri za Amazon cyaboneka. Ubwo mu gusezera abatwumva, icyo narangirizaho ni uko muri bwa butumwa nyine Kongere yo 45 yagejeje kuri rubanda rw'Abanyafurika, uretse kubasaba kwibohora mpatsa ibihugu mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka, inabasaba ko muri uko kwibohora banihitiramo ubuyobozi bubanyuze, bagakoresha uburyo bwose bushobora kugira ngo izo ntego bazishyiraho bazigeraho, kandi bakabasaba gushyigikira abakozi bo muri za koloni ba iyo habayeho nk'ibintu bya by'imvururu cyangwa bya za boycott bakabashyigikira bose rwose kandi bagasaba abanyabwenge babirabura aho bari hose ku isi gusakaza ubumenyi muri rubanda bakoresheje uburyo bwose bwaba uburyo bw'ibinyamakuru bwaba uburyo bw'amashyirahamwe anyuranye amakoperative amasendika amashyaka mbese mu nshingano zazo nk'uko turimo kubikora ayo mashyirahamwe akaba ari ugusakaza ubumenyi muri rubanda iyi kongere nibyo tuzabona ubutaha mbese niyo yaje niyo ntangiriro mbese y'intambara zagiye ziba muri Afurika zo kwibohoza duhereye muri za Kenya avec bantu z'aba Mau Mau na ba Kenyatta nizo zavuyemo niyo yavuyemo abantu nka ba Kenyatta niyo yavuyemo abaje kuyobora za Nigeria bwa mbere niyo yavuyemo bari aba Kenneth Kaunda niyo yavuyemo banyereri niyo mbese niyo yabyaye ibitekerezo byaje gusakara mu Banyafurika bagatangira kurwanira uburenganzira bwabo kurwanira kwibuhora no kwisubiza ubwigenge bwabo bari barambuwe n'abampatsi ibihugu n'abagashaka buhake ubwo ndumva nabandangirijeho murakoze
urakoze cyane Blaise nicyo ribera ndagira ngo nibutse abantu ko igitabo wanditse koko nkuko warumaze kukivuga ni Nulle Nègre le récit africain contre le récit colonial ubwo wabishyira mu kinyarwanda kuvuga twebwe abirabura uko tubona amateka yacu tugereranije n'uko abazungu bayavuga icyo gitabo nagira ngo mbwire abafite amatsiko yo kugisoma ko kuri Amazon gihari mbonye gihari kiragura amayero 20 kikaba cyaratangajwe nyine ku itariki ya 2/6 umwaka 2014 urakoze rero Blaise nicyo ribera kudusangiza kuri ubwo bumenyi kuri ubwo bushakashatsi wakoze n'ubwo busesenguzi nagira ngo ngushimire rwose kandi ndarikire abantu kuzakurikira ibiganiro tuzagirana mu bihe biri imbere ndagira ngo njye kuri Dr. Nkiko Nsengimana nawe ufate ijambo wuzuza ibyo Blaise yavuze kandi unasezera unasoza ikiganiro unasezera kubatwumva urakoze
urakoze cyane kwese nagira ngo nsindagire ku byo mugenzi wacu n'icyo ribera vuze kuri ya kongera Manchester rwose ko yabaye yamahindura akomeye yo y'ubwisanzure bwa Afurika ari naho nyine koko inzira zikomeye zose z'abanyafurika n'abirabura kwibohora zatangiye kwishyirwa gushyirwa mu bikorwa hari akantu nagira ngo wavuze ibintu byerekeye Afurika y'Epfo kuki abanyaburayi bashyigikiye Afurika y'Epfo kandi muri ya kongere ya Nuza ya Atlantic Nord n'iki byose baravugaga ibintu byo kwigenga n'ibiki nagira ngo nkwibutse uko twabiganiriye mwiribuka yuko Churchill icyo gihe uwe w'Umwongereza yaravuze ati aha ati yewe ibintu byerekeye yuko ubwami bw'Ubwongereza bubaho ati byo rwose ntabwo turi hafi kubyemera urumva ko rero bivugiraga yuko intambara y'Hitler bayitsinze kuri uwo itsinze bakomeze isi bayitegeke uko bashaka noneho kuko Ubudage bwari bwashatse nyine kubaka izo ayo mahugu yose bari barigaruriye muribuka muri 1944 Brazzaville wa mugani oya 1508 Brazzaville ubwo de Gaulle yavugaga ati byo mu byibagirwe ya Afurika yigenga byo na ndibiriho murumva ubwo rero nagira ngo usubize aho ari utuntu akantu nihuta ari ibintu nabonye rwose mu byemezo byafashwe mu bintu bakaga muri ya kongere bikomeye na nubu ngubu bona bitangaza kuti babishoye bate uziko bakaga kuko kumuntu abantu bashobora abana biga bakabona ishuri buri wese akagomba kujya mu ishuri ku buryo nta mafaranga atanga kugeza ku myaka 16 bakamugaburira bakamuha ibitabo n'ibintu by'ishuri icyo kiri mu bintu rwose gikomeye batse ikindi nabona ni nuko abagore n'abagabo bafite imyaka 21 kugenda hejuru bashobora gutora no gutorwa nduba nacyo ari ikintu rwose gikomeye ikindi bakaga yuko uburetwa buvaho hakajyaho nuko haza n'imishahara ireshya kw'abantu bafite akazi kamwe murumva rero ko ayo Manchester rwose yari kongere ikaze cyane ubwo nuko mugenzi wacu nicyo rero yabivuze tuzagenda noneho twerekana nizihe nzira zafashwe nizihe zagiye ziburizwamo kugira ngo Afurika na n'ubu ngubu ukabona tukiri igikoresho abirabura dukomeje gusuzugurwa n'ivangura kugeza n'ubu ngubu twizeye ko rero gutaha nanone tuzongera tubaganirire kuri ku byo nyine Manchester kongera Manchester nyine yabyaye n'ibibazo yagiye ihura nayo nyuma murakoze
bakunzi ba Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement mumaze kumva ikiganiro inkundura yo kwibohora kumwirabura igice cya gatandatu muri iki kiganiro twari kumwe na Bwana Blaise Nicyo Ribera na Dr. Nkiko Nsengimana mwakigezwagaho na Sixbert Musangamfura nagira ngo rero mbashimire ko mwaduteze amatwi mbararikira gukurikira ibiganiro bya Radio Ishakwe murakoze